hapa ni yako kindamba bwana.
Take five, take now. Five, take now.
Yeah.